Eva akahambi nomi kanjani shintshi step kodwa uthi nakubambeva iwanyathela lapho Neva akakhulumi nomi kanjani ngoba iva lakhe liyamkhumbuza kodwa uyaqhubeka athi nakubameva ngiwa